sio ni so, nataka niseme naye. She saw my soul, sitaki mi nijikwae. Najua niko na show, wacha ni buy time. Kasha notice, sina focus, walai. Ananipa jicho, napata pressure. He feeling haina mwisho, tutakesha. Nashika mic, ku perform, na sahau lines. Una smile, ushajua kinachonitesa. I don't know what you really got me into. I can already tell that you sing too. Hold my hand and show me what that thing do. All those features, let's make a hit single. You inspire me to write a bar. We all got battles, don't hide the scars. We gon' go through every situation, bright or dark. Let me take you from night to dark.
Nickel stage when I look around. You right there looking wow. Wataka kunsemesha now. Masikio high focus na sound. I wanna know what you about. You want to something, no doubt. Nifundishe siwezi kusahau. Before you get lost in the crowd. Hebu sema. Hebu sema. Sema tena. I'm a fast learner. Hebu sema. Hebu sema. Sema tena. I'm a fast learner.
Umeniweza. Misijiwezi, umejibeba, usinibebe mfala. Juzi ulikwenda, ukasema utarudi. Harufu yako ya udi, leo mbaka ya timie. Kwani moyo una, unanitafuna. Ona sina furaha, unanimaliza. Kwani moyo una, unanitafuna. Ona sina furaha, unanimaliza.
Nickel stage when I look around. You right there looking wow. Wataka kunsemesha now. Masikio high focus na sound. I wanna know what you about. You want to something, no doubt. Nifundishe siwezi kusahau. Before you get lost in the crowd. Hebu sema. Hebu sema. Sema tena. I'm a fast learner.